nimechoka sasa. Nakifunga kitabu cha mapenzi, nafungua cha maisha. Kupendana, kupendana kitu gani? Bora niwe single tapenda mwakani. Nimetetereka ya uchumi wa mapenzi, mana najikasa ile nauma hivi. Kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washikie tibizi.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututwesha ni josha.
Nakuwa single,
I said nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, yani nini gini yenife, kugandana gandana kama kupe. Penzi lenyewe halina tamuda, eti ndo niumize. Leo ntalewa leo, leo ntazima bwana. Nishachana na mapenzi, imewachia vijana. Najikasa ile nauma hivi, kila nikiwa romantic simkidi, simu zangu washikie tibisi.
Wanangu nakuwa single,
nashinda sana vijiweni, weekend club batani.
Nakuwa single,
siku za kazi nipo kazini, staki tena mapenzi.
Wanangu nakuwa single,
naona ujinga, naona ututwesha ni josha.
Nakuwa single,
I said nitakuwa busy na maisha. Mapenzi bwana, na moyo wangu, kwa nini nikupishita? Ibora kukutuliza,
tuliza
moja.